I whānau mai he anu, he wahanu I kai kumara. Ka huri hei tūno uno, moe roto one one I te poe. Ka puta mai hei pepe nuturo hi hue. Ka huri hei ko wene wene. Pako ko matapi I te pō. Pākoko mai ko wene wene kia pā ki te rama marama. A ka wetohia te rama, kua mutu tāna pākoko.